we demand for an apology. Na tunamuadvise ya kwamba yeye aende katika ofisi ya Governor Wangamati na aombe lighter duties. Because tunaona kwamba hii kazi imekuwa ngumu kwake, she wants lighter duties and she needs a lot of orientation. Ile wakati yeye alipewa kazi kama special program official katika ofisi ya governor, katika county yetu ya Bungoma, hiyo ni wakati yeye angejitokeza kinagaubaga na aseme kwamba hiyo kazi mimi sitafanya, hii kazi nimekataa kwa sababu mimi sitaki kuenda Mount Elgon. Sisi kama watu wa Mount Elgon tunachukizwa sana na kiongozi yoyote ambaye anatufanya sisi tusikue equal, ambaye anatufanya sisi tuone kana kwamba we are pleading to be in this county. We were born here, we live here, and we don't regret being people of Mount Elgon. Nataka ni muambie Caroline Buyela ya kwamba Mount Elgon is part and parcel of this county. And we don't regret. Sisi tunapenda kuishi hapa kwa sababu Mungu mwenyewe aliona ni bora sisi tukue katika hii county. Kwa hivyo ikiwa yeye ameona kwamba hawezi kuja Mount Elgon, hata sisi hatumtaki. Na tunamwambia kwamba hatumtaki, abaki huko na yeye special program yake. Hao ni kati ya viongozi ambao wanafanya sisi tuna feel kwamba tumedhulumiwa. Hata tunajiuliza kwa nini hatupati services. Hatupati services sawa na wenzetu katika hii county. Ukiangalia wamama katika ward zingine, katika sub county zingine, they get this lady and they get goodies from the office of the governor. Wanapata mambo mazuri mazuri, information and everything from the office of the governor. Lakini sisi ametudhulumu pamoja na viongozi wengine. Sisi kama watu wa Mlima Elgon tunajua roho yake, tunajua viongozi ambao wanatembea karibu na yeye, jinsi wanatuchukia na mawazo ambayo wanayo mabaya kuhusu sisi. Tunapoelekea uchaguzi wa 2022, sisi hatutaki kiongozi yote ambaye analeta decisive politics. Hatutaki kiongozi yote ambaye anaongea ill of us. Na kwa hivyo sisi tunamuomba kwa unyenyekevu kwamba asikuje kwa sababu amesema hatutaki. Sisi tunaomba Governor Wangamati, kindly find it in your heart and get lighter duties for this lady. Huyu ndio kiongozi ambaye anaharibia Governor Wangamati kura. Sisi watu wa Mlima Elgon tumebaki tukishangaa kwa nini hatupati services jinsi tuliaidiwa, jinsi tunatarajia. Lakini tumejua ni kwa sababu ya viongozi wachache kama kina Caroline Buyela. Ukiona watu wa Mount Elgon wanalia usiku na mchana exit waende Trans Nzoia, si kwa sababu wanachukia governor na si kwa sababu wanachukia kaunti ya Bungoma, ni kwa sababu hawapati huduma ambayo inastahili kama watu wa Mount Elgon. Tunaonekana minority, tunaonekana kwa kwamba hatuna haki yoyote ya kutembelewa na kiongozi wa kaunti. Na sisi tuko na right ya kutembelewa na kiongozi wa kaunti, ajue matatizo yetu, aone venye tunaweza kusuluhisha na tukae chini kwa meza tukaongea. Caroline Buyela, we deserve an apology from you. And we want to tell you with a lot of finality and humility that you should be ashamed of yourself. Next time, mind what comes out of your mouth. Thank you.